mbadde ndi mu mbeera y'okulowooza okwetuga oba okwetta sijja kimenyamu, osanga ate ne seeka ayinza okirowooza ng'alaba aswazibwa nnyo. So baŋŋambye nti kibinnya eri obusiraamu, kibinnya eri obulamu bwe. Senga amawulire ago ekifaananyi nawulira meseji ya seeka, nali ndi ku airport nga ŋŋenda Columbia nga ŋŋenda yingira mu nnyonyi. Naye senga nali mu kkubo oba awantu wonna, I was going to have a very big problem. Nensaba Allah okumwebaza nti yeebale embeera mwe nafunira amawulire ago, nali sibulina buzibu enyinza kwetuusaako kuba nali mutano nga nyingira bwe nti mulyango gw'ennyonyi. Nemba kubanga ndi mu kkubo oba mu nju, obwongo bwali bumpadde ekintu kirala, abungamba nti fa kubanga ensi tekwagala, fa kubanga togenda kufuna kusanyu.